amesema atabaki nami, atakuwa nami daily. Nchikava masunami, atabaki nami baby. Alisema hata aje nani ya mhonge ni niani, tukifika kitandani tanambio kweli hani. Oh halafu wambea tumetupia mbali, wakiumbea maneno sio mali.
Halafu huyu
ananipa pendo, ananipa dawa, kwake nimezama nimepagawa. Nani kwenye tendo ananieka sawa, kwake nimezama nimepagawa.
That's why she call me pendwa mwenyewe. Sijui hata mimi niwaeleze enzeje. Ah, na kipanda juu mimi nashuka chini. Oh haya. Ah, vimajimaji flani hivi kitandani. Kihaya. The way she call me daddy. Napandwa na mi daddy. Kumbato kwa baridi. Mihoi
ananipa pendo, ananipa dawa, kwake nimezama nimepagawa. Nani kwenye tendo ananieka sawa, kwake nimezama nimepagawa.
That's why she call me
daddy.
Five now.